Mwanzi akimenukana
na mani wa tripto
Mandelele atunajimwana Iyele Mandelele akimenukana Iyele Mandelele akimenukana
Usi atapejitanuwe kama umekuja na bajajiwe Usifiche baby hata kama unashepu kama jagiwe Wanda wasefi barida mbaka simbo ya kwa hizi mechajiwe Kuna watoto wakali chuka usije kuonga miradiwe Uwe kipofu kiwete Kimenuka wejirete Basi tia mbamba mapepe Rusha mikono mateke Kipitonga ipo mazese Tungi na mixa kiepe Naitwa urimbo Wakisho boka razima niteke njewe Jamani nina siri yangu niwambie Na ujimbo kipate mambina mwazoko asikie
Ilele, mandelele Akimenuka Ilele, mandelele Atunanji mwanga Ilele, mandelele Akiminukanga Ilele, mandelele Akimiwakanga
Namona madika Fumani wanademu mwengine Mwanangu siki Njero mwengine na leo mwengine Demu IMD Tafadhali chanji jina jengine Yuzi meloti Tungumisima so mimi mwengine Angu niwambie Na ujumbu kipate mambina mwazoko asikie
Ilele, mandelele Akimenukanga Ilele, mandelele Atunajimwanga Ilele, mandelele Akimenukanga Ilele, mandelele Akimiwakanga
Sikati nange nange Uje uje mwange mwange Mbawe unje tambe tambe
Tato mazisa mecheza nawe
Mbato chanje Hanga wasi wange Watoto mixa gabe
Waita ongeza mademu wapagawe
Sina dawa, ipo chunga mikogo ukidansi Usijili tapapara, wange chupo ni bunji na glass Vileke ndani, napinda anga Nyuma shetani, tina kichanga
Jamani nina siri yangu niwambie Na ujumbu kipata mambina mwazoko asikie
Ilele, mandelele, atunajimwanga Ilele